Mba mchibuga echo mwedenda balido duhamiriza abazaire batwala obuvunanzibwa obw'okuyiza abaana ku masomero kuba kino kiddena kuleeteramu abandi ndi okuba kiti baagerere baana bayibwe kusoma nga beegemenkereza ekyekimba ekya Ebola ekyabalwikewo kino bali kakasa bwabukakase ng'abaana okulwa okwirayo ku masomero kyokka ng'abaminisita b'ebyobulamu beegemye ekumbe n'abaminisita b'ebyendegeesa n'ebyemizaano okusomesaamu amasomero ku nkola ebagwalina okubitiramu okutangira eisaabaana ery'ekimbe kuba oti bwakwenda kugayaaza nsonga mu luwayo n'owa Nabbasa Lodwick Aluma bano balivaayo baakubanga n'abaana okugayaala okwirayo ku masomero kibaleetera okubanga byebakola bakolanga balikubwanga bwa mubaba naibwe bye bakoze kuba abasinga bungi baba balina mayiro okusoma era oyagana tabasinga bungi niyo bakusoma bataamwegani era bano niyo kubakukola bibuuzo abayirirawo baba bakola bukalamu ino okusinga bano
omusumba Tom Ngobi wa World Revival Center Ebola singa aba ile mungi ino mu Uganda ekyo kyandisobwe aye saa weno Ebola tali kuleveyo nenda kusaba bazaire abana baife bali ku missinga kinene ino bakobe oba mubayizeyo basome muve ebyo ebyebola
Pastor Isaac Kashamba de wano e Wanyange Central United Methodist Church kutano kumpi ne Good Heart Secondary School obulwade obwebola bwangu nnyo obwewala kubanga bwo bwakwatagana na contacts obulwade bwa corona bwali bubi nnyo singe bola kubanga bubu ali nga bwa mumpewo
banange tuzi abana basobola okusoma basobola okukachinga eby'aba teachers bye babasomesa ate omwana tomalaga musuula yo omwana labanga omuwadde requirements ate era osobodde okusisinkana requirements zonna ate omukyalire omuzeemu amaanyi omwana tomulekerera abaana bano babeera stressi